nzike tundaba kuchidima.
School fees
zibya sanyulwa kweka za nkubulira.
School fees
neru myanze ne siliana kanyama.
School fees
lewaje munsebya sanyulwa embigoba.
School fees
mwana wange tundaba kuchidima.
School fees
zibya sanyulwa kweka za nkubulira.
School fees
neru myanze ne siliana kanyama.
School fees
lewaje munsebya sanyulwa embigoba.
School fees
amasanyala zengego mane Yesu mutadoba mwasa jute mwentula chokanga ne sofa zinkuba saya gala sabala takanensi bakatiba neyogeza ngomula una school fees ya mpuba waliwo wenzigwa mune mpuliranga njagala kaba na yene kwata kumukama kubange nanze gwenza ba school fees wa mwayambo nyabo nyabo ento nentoba nendaga nenu mwanga Yesu kumusalaba kusomenyeze bagondela batasomye mubalaba ne malamu nyo nembulwa nezinya kukataba nezati nyambale mwera mujiraba ino yakuba okubawerera chechale tera nyammo okunoba nyumira nyo tulona ye wange na tugoba olwa school fees wa mwesi cha umu za kuruba obutasoma bulumo okuze katirwe nchiraba. Chinu moku zalo mwana anafuka chifesi nandiba demu banka nango banga zafu gensi neskulu fizi ya bula nakoma mo P6 simatoi kubagwe mlimo uguri wogu wala isi sagala mwana wange kubanga ayimba taxi kwe kubawe rila mugondere NLC tunuliro mchalo no Jennifer Musisi mama we yali mutembe ikati ya kubaku crisis neboba nechitone ngogu chango kuchira kumbesi nengate wasoma bakula banga nagisi baku nyomele baku tunulira wa sekabu sisi baku manemi ni mati kuboli lo wakirasi mwana wange tundaba kuchidima.
School fees
zibya sanyulwa kweka za nkubulira.
School fees
neru myanze ne siliana kanyama.
School fees
lewaje munsebya sanyulwa embigoba.
School fees
mwana wange tundaba kuchidima.
School fees
zibya sanyulwa kweka za nkubulira.
School fees
neru myanze ne siliana kanyama.
School fees
lewaje munsebya sanyulwa embigoba.
School fees
sente zenkola ntono siza buli mwezi nyambala buzina mbantu sibali bwamu magezi olumo mpita bukunyamu natera kumpita musezi engoye nzi kubabira ko olusi mufone fees atasome mirimu ya office na yo wazi niwe baba kutende dogombo ina iri atasomye kibera kizibu nnyo kufuna omubezi nanti akutunulira ngalaba toli size omwala atasomye be mulaba malaya benzi kwe kulwana masaji amba welele mufuna amagezi magambe bigambo bino tumbitwala ngebye kisazi nebwe ndiba mfude nkaka samuli bera abajulizi mukama katondo omulamu yabamanyanga temunnazalu abakulembere mu buli kimu muberenga mwagalwa we nalimba zala na uliranga byogerwa akati we mbijukira wadde birwa byera birwa ne waddeyo bawerera mpaka we munati kirwa kubango butasoma nange bwebunde teddo kunyola sija gamba kisange nti yakole nsobyo lwebikolwa naye yalabirawo nga tuzadde mu bungi ngobukolwa nsobye eri wonti tubazala tunyumirwa naye ndabirira olusi nokubuulirirwa musomete mu nswaza ku mirimu temusunsulwa business we munatandika mukama bataso okusalwa omwengo gweta miro guletawo okuvolwa kijja kuna kuwaza swahaba kunsekeza amalwa school fees yatudazo kulyemba zine ndirwa mwesubiri yange mu bukadde abana ndabirira
Kenje sniper Akram wa Foyo na Mr. Carlos Gamba Planet Boss ntio mutabani akuze Genius DJ wala wafe bimselekte vivyo Akram Rap City gambira chari woyo Lorenzo genza mani ocha school fees yenzo ngarwacho ganyo zara the microphone vector katikiro waluga flow awangale masomoji